To the next thing, go and wreck the house, say a 50. Show them people, them a run and back like dog.
CKMusicPromos.com Exclusive 50 on the beats.
Era, era, iwe kwa kembo, isa payo. Mwachika chiteko pita na pomo, wise na washi.
DJ
Mo.
Shai shivenga kunaba pona billionaire. Shai shivenga kunaba pona millionaire. Bakale sai sai san tambelo nai sai sa samba.
Kembo kuchalo. Kembo kuchalo. Aze kembo kale kale. Shai shivenga kunaba pona billionaire. Shai shivenga kunaba pona billionaire. Bakale sai sai santa melo nai sai sa samba.
Kembo kuchalo. Kembo kuchalo. 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 Kembo kuchalo.
We are the Chintown Force. Alu waika to baby, waika to baby. Bao makashimi, yeah. Na mikani na bego. Iyo pie vya naka na dodo. Mwari nshire neka na shelefe wanbo. Baka finali na chita jivgo. Mwona kuno fiali kwa na nefikondo. Naliwi na shakutusha nefikondo. Mwila sula wasangwa pa zero. Nilese usecha from zero to hero. Shaishi venga kuna wapona billionaire. Shaishi venga kuna wapona millionaire. Baka le sai 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 ntambelo na sai sa samba.
Kembo kuchalo. Kembo kuchalo.
Aze kembo kale kale. Shaishi venga kuna wapona jilionea. Shaishi venga kuna wapona silionea. Baka le sai 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 ntambelo na sai sa samba.
Kembo kuchalo.
Nalipanshambika pesamba. Ati gudwa panomba kusamba. Ama gaizelo vena wafimba. Kuchifukusha mashoko wankembai. Nalikembo mwale njitati kembo. Shemze defo ni mwebo wa kembo. Musalu walipanshi lelo lipesamba kwa mulu. Pali wa kembo. Shaishi venga ganwa pone finyelele. Imwateiria panomba tetu terere. Imuli jira skarage kontweki. Tetu terere wa kembo. Shaishi venga kuna wapona billionaire. Shaishi venga kuna wapona millionaire. Bakale sai 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 ntambelo na sai sa samba.
Kembo kuchalo. Kembo kuchalo.
Aze kembo kale kale. Shaishi venga kuna wapona jilionea. Shaishi venga kuna wapona silionea. Bakale sai 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 ntambelo na sai sa samba.
Kembo kuchalo.
Mula one, nigga show shop a muela. Good boy, pocket GG.
DJ Move.
Wako Jaku, Josh B. The baddest, Elan is the one. Sheo Tarika, Sheo Tabepis.
La Mimona, La Mimona. Bonse Pakwacha.
CKMusicPromos.com.
Damian! Damian! Damian!